Gavumenti ya Uganda esimiddwa olw'enteekateeka y'ebisomesebwa empya ku ddaala lya secondary era ng'enteekateeka eno yanyuka luculamu gye bagamba nti eviiriddeko nnyo abaana bangi okusobola okuba nga kibebwa gye bafuna amagezi ag'omuntu agabayamba okusobola okwetandikirawo ebintu eby'enjawulo ebivaamu ensimbi. Haji Juma Ndifuna Waiswa, omukulembeze w'essomo lya gavumenti erya Buwenge Town Council CD Senior Secondary School mu Buwenge mu disitulikiti y'Ejjinja agamba nti mu biseera bino abaana basobola okukola ebintu ebiwerako ddala oboolyawo ng'abasinga abavudde amasomero nga bamaliriza ebigezo bya siniya eyookuna n'abo oboolyawo abakyagenda mu maaso n'okusoma bagenda kubeera banjawulo nnyo bw'ogeraagana n'ensoma enkadde eyaliwo. Okwogera ebigambo bino yabadde bw'atyo akuba tooki omu ku ebyo engeri abaana gye bakozeemu ebigezo naddala ebyafulumiziddwa ebya siniya eyookuna ku ssomero lino ng'agamba nti bataddemu amaanyi mangi ensonga lwaki mu kaseera kano abaana basobodde okukola obulungi kyokka n'okasiima gavumenti ya kuno ng'eyita minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo olw'enkyukakyuka empya mu bisomesebwa abayizi.
Kalukiramu eno empya kanungi nga weino nga wetandise okukyogeranyimu enkomizi era singa tonna tonna mwe twasomera okusookera yalo twandibaire tuliwala n'ensi yaffe yandibalirwa. Kalukiramu empya keno nungi egisa abaana ebintu bingi ino abaana beega skills kamaala era wano w'olingirira ku baana bange projects gye bakola oza n'okwewuunyako nti abaana abadde abaana bakola ebintu ebyewuunisa. So omuntu abasomesa kyetubulamu tweraga tukola continuous professional development abantu bonna afuna CPDZ badda ku appreciate nga niyokalukulamu twalwawo honestly aye kalukulamu eno nungi yentandikiro kyogera niyenkomize era nsaba abasomesa bakali kufuna professional continuous professional development okubayirayo kubasomesa bakikole aye omuntu nga ifa bali mu system ababwine ababirimu abaana bakola ebintu wena omuwi wawiranga kweri.
Haji Juma Waiswa era asinzidde wano olw'okuba atafalaasira abazadde okuba olukuusa obusungu obungi naddala ng'omwana akoze ensobi kubanga ebiseera ebisinga abazadde bakakana ku baana olw'obusungu obungi bwe baba balina naye olw'okuba okubeera okakana ng'abaana bafiiriddwa obulamu bwabwe okusinza kuwona agamba nti embeera y'okwogereziganya wakati w'omuzadde awamu n'omwana yesinga okubeera enkulu.
Parenting tineera yetwakulira kumpi n'okublendinga ebintu bingi mu parenting kosi abantu abandi obusungu tulina bungi aye ng'obusungu tibugasa era bakuba ife nimwiddina efe batukwati omuntu woboonize ino ng'oyemerere tya oba otya emiramba okibanga tusugire ku byofuna ebuzo osaayolakaibi ojja okukola ekintu n'okusalawo ngaoli tolikiwera mu busungu obusungu bulivaamu ebizibu era mwawulira ebyatuusa awandi omuzaire yakubye n'omwana yamwe aye kiva mu busungu ndikusaba abazaire mbega okwogera n'abaana ate omukwano nze ndi muzaire ng'abaana z'abaana bange bonna banandogerana nandi nga musanda mukambwe nanje n'atyabana kandi nti abaana bali kundi mukambwe bali kujaye maama waibwe n'atawa omukwano era buti abaana bambuliza nze buli nti ombawuliza abafumbo abasomi aba yunivasite bano tuwaya se mboozi okuwaya n'abaana bano ba opening up mwafuka ba mukwano mwateesa.